guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo saaray liiska saxda ah ee codbixiyaasha degmooyinka tirsan deegaanada Puntland, kuwaasi oo ka qaybgeli doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka xisbiyada oo markii ugu horreysay lagu qaban doono Puntland bisha Oktoobar ee sanadkan. Warbixintan waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa saxaafadda u akhriyay tirada codayaasha la filayo inay ka bilaabato 3-da degmo 5-da bisha Oktoobar ee sanadkan.
Xogta liiska rasmiga ahi waa sidatan: wadarta guud waa 48,353, wadarta saxa ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta 96.6%. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardhof, wadarta guud waxay noqotay 26,285. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eyl waa sidan: wadarta guud 11,837. Markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn, wadarta guud waxay noqotay 10,413.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Guleed Saalax Barre ayaa isagana sharaxaad ka bixiyey codayaasha ay soo diiwaangeliyeen dhowaan si ay u doortaan dadka matalaya.
Dadkan isdiiwaangeliyey oo hadda aan sii daynay 49.2% waa rag weeye, halka 50.8% ay dumar yihiin. Halka waxaa ka cad in dumarka codbixiyaasha ahi ay ka badan yihiin kuwa ragga ah.
Guddiga ayaa sheegay in maxkamad lala tirsan doono dad isku dayay inay deegaano kala duwan iska diiwaangeliyaan si ay meelo badan uga codeeyaan, kuwaasoo warbixintooda oo isku mid ahi uu soo bandhigay mashiinka keediyaha guddiga. Sidoo kale guddiga ayaa ka gudbay tirakoobkii hore ee dadka deegaanadaasi ay la wadaagtay wasaaradda qorsheynta Puntland oo muran dhaliyay sida tirakoobkaasi uu qeexayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.